aan ku horeynaya waxaa soo xoogaysanaya shakiga la xiriira ku lug lahaanshaha ciidamo Soomaali ah oo ay dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea si ay tabar ugu soo qaataan ay ku lug leeyihiin colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Qaramada Midoobay ayaa hore ugu eedeysay ciidamada Soomaalida ku lug lahaanshaha dagaalkaasi, haatana tuunka iyo hadalhayntu waxay gaartay Mareykanka. Warbixinta kooban waxaa arrintaas nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
In muddahaba waxaa soo socday tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo dalka Eritrea tababar loogu qaaday ay qayb ka noqdeen duulaankii ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku galeen gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Tuhunkaasi ayaa xoogaystay bilowgii bishii hore markii warbixin ay soo saartay qaramada Midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay dagaalkaasi ka qayb qaateen. Xilligaasi waxaa ku lug lahaanshiyaha ciidanka Soomaaliya ee dagaalka Tigray ee beeniyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
Ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo afsuub dul fadhiyaana ma jiro. Laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto.
Dhinaca kale, hadalhaynta tuhunka ku xeeran ciidamadan ayaa gaaray Mareykanka toddobaadkan. Xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa sameeyey dhageysi ku aadan colaadda Ethiopia. Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalkan ayaa weydiisay Robert Godek oo ah sihayaha ku xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka su'aal ku aadanayd waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha ciidamo Soomaali ah ay ku lug leeyihiin dagaalka Tigray.
Have you been able to independently verify these claims?
Ilaan Umar ayaa weydiistay Mr. Godek ma awooday inaad si madax banaan u xaqiijiso sheegashadan. Mr. Godek ayaa ku jawaabay sidan:
We are aware that there were some Somali troops that were in Ethiopia, but
wuxuu yiri waxaan ka warqabaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Ethiopia, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaalka ka qayb qaateen iyo in kale. Balse waan xaqiijinaynaa arintaasi oo waan daba soconaa.
But we are very much looking at that matter.
Ilhan Umar oo ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Minnesota ee ay Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa mar kale ku celisay Godek su'aal kale.
Do we know the reason why Somali troops are in Ethiopia?
Waxay tiri ma garanaysaa sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Ethiopia? Wuxuuna ku jawaabay Mr. Godek.
I believe that they were being provided some training by the Eritreans as a result of agreements. That appears to be the reason.
Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood. Sidaa daraaddeed, sababtu sida ayay u muuqataa, buu yiri. Hadalka Godek ayaa waxa uu dhabarjab ku noqonayaa beeninta dowladda Soomaaliya ay beenisay in ciidamadeeda ay Ethiopia tageen. Dhinaca kale, qaramada Midoobay ayaa shalay ku boorisay ciidamada TPLF Tigray inay aqbalaan si dhaqso ahna ay u hirgeliyaan xabajoojintii halka dhinac ahayd ee ay isniintii ku dhawaaqday dowladda Ethiopia si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay gobolka. Sihayaha madaxa qaramada Midoobay arrimaha gargaarka Ramesh Rajasingham ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah in xaaladda bani aadnimo ee gobolka ay kasii daraysay. Waxa uu sheegay in 350 kun oo qof ay ku sugan yihiin xaalad u eg macluul, in ka badan 400 kun ay qarka u saaran yihiin macluul. Gobolka Tigray ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 6 milyan oo qof.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa uu soo jeedinayay warbixintaasi.
Haatana Muqdisho.